ZWAP.com.
Hoy lang lang paninja la panyumba panga. No yes yes o tama la katelo kaja save balance. Ni vela soni no yanga foni ukatuma.
Exclusive from ZWAP.com.
Lele mana nena boza na yo ya sila manj. Yes I won't say fakanga chabe. Kulomba ukulu mwina kirizi tu. Weshama motema Kongole Nizabweza Kongole. Kongole Kongole Nizabweza Kongole. Na kupapa tevo iwi chitefi wala chushi shabana. Ifintu kumfana fie wala nchushi shabana. Chikene yo nizabweza Kongole. Miyo beja kimiliku motange. Fela boy business yanga ikalipa mbyala na manje. Malonda yanga yakaliyo ukapupewa na shokela maketi. Nye sabonse vavuta chabe. Hello siku tukasia message kunyumba soma ni uza.
Times are hot now, ina Zambia. Kuchito soba na talk time ulamia.
We unga pempe ko sale, na eve asa kila sale.
Kongole nizabweza Kongole.
Kongole
Kongole nizabweza Kongole.
Kimiliku, 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 kimiliku more time, yeah. Kimiliku, 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 kimiliku more time, yeah. Kimiliku, 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 kimiliku more time. Kimiliku, kimiliku, nizabweza Kongole ne.
Kongole nizabweza Kongole.
Kongole
Kongole nizabweza Kongole.
Exclusive from ZWAP.com.
Na kupapa temo iwi chitefi wala nchushi shabana. Ifi ntuku mfana fie wala nchushi shabana. Chikene yo nizabweza Kongole. Miyo beja kimili kumota.
ZWAP.com.